Why dia do? PDA do?
LSKY.
Can you hear my
king? ZPushUp.com.
I do donation. Let's go. Why say ni wonse kuna ni kukalale? Katawashi pa muntu wandi kabie fio kalale. Bantu yonse ine boy nenda bombesha. Kwati fuda yonse ine natinda bombesha. So, bifu ni chani. Kati unga ni wansani. Ukamba chani. Tiena ti iwa panga pulani. Kati simani. Nishi iwa you are talking funny. I need money. So I can fit my family and my army. Teni ni sote. Dela magazini poni noke. All over campe it's okay. Na fran dela maika ni wapoke. Yo yanga siwanga poke na Francis bile kachewa pompe na papiti ya Tony Breezy mana pabose wakana tizi nikupa daylight muzuba iwe olo mufizi uwezi kundondosha baki nyuma kama mikia maziba muse papiti kuti ine ndina okwia unatifatika elufi yani namba A na B tonga ukamba nizi vera iwe nishi let me be kwenye biti mina oo ata kama kuna dawa mamafia ntiso lova samwe titamba tawa iwe ni waidadyo mwana lume gao gao inoropo kuka nyumba ni kuka nayo Tony Breeze agacha Katoni music
straight out ZPushUp.com
DDK